Hey yo, this is Mas Dimsani representing Babadogo's finest. Check out this Kovu challenge and please subscribe to our YouTube channel, Babadogo's Finest TV. Thank you and stay blessed.
It's Voxy on this.
Focus, Pandi Ding Ding. Babadogo, I'll see you.
I'll see you, I'll see you.
Love is a drug, so now wake a head with job. A better day, so now on by less. Kube kama jana, everybody's got a life. I live, man. To keep a tana, you bring yours, I bring mine. I don't care where you are, but you're not with me. I only know you into me when you with me. Many things coming at you, even from the back. Donkey crossover, kue DJ, they still want more. When I jitocha, when you wanna, I'm a follower Insta. All your bitches and my group is wanna follow a mister. Kawa Cardinali Jones, I had to jump on a beat. My hater wanna bonga cho, waki bragging a bit. Story of Vera na Huda in a song so blasted. There's more to life than easy my asses and tits. But ile story ya mimba, I had to rethink this. Boda nipatia mtu ya gonna smile ya plastic. Wanajuliza how come you never give up. Efforts zangu haziwezi kutambua gravity. Marapa wakitema ni kamina mwakika. After this kolabo wakadinali na jipa. Soon takwa na wadroga uko ronga na rai. Nikiromi zima streets kama shash king why. Wakona dreams ako ishi uko gara kwa koromi. Utokanga kwa bafu kan mechafu wa shingo. I'm the one that they always wanna stab in the back. Pulling me back every time I hop on a track. When I high definition na vida CHD. Kimistari mini master nko na PhD. Sai nafanya walkover kwa bitch ya kovu. Wanabonga gas mtani wanatumia stovu. Focus kawa kardinali kicho kibovu. Nina roll kata ya so CSU utovu. Ah,
niko sawa.
Focus. Oh shit.
Yeah, that ain't really bad bro. Hi nice wagon. Yeah, niko kibanki. Na tuna represent number 254
Babadogo.
Yeah. Skiza. Ati marapa ni ma fake, mi ni mgenuine ka leather. Friends ni ma snake, they be changing ka weather. Poverty ni state, sooner things get better. Napenda vitu sweat, when you lover, I'm a hater. Wechagua number 7, I'm a 8. Sooner jua future fuwa, bora ina penetrate. Yeah. Sinanga precious, nisi pendangi kuwait. And I'm always on time, nisi pendangi ku late. Cheki, amuka buda kama bado unalala. Ganji za poko buda, dozo kuja kwa kitanda. Maisha tricky, itabidi kupambana. Jua waze wa leo, ndiyo vijana wajana. Tulia tulis kwanza ebu tafakari. Tahadhari kwanza kabla ya hatari. Kwangu ni red light danger hatari. And that's a warning basi katu mbali juu. Mi hudunda kama tocha imesag. Na maninja mi hudunda nao manzeni matag. Juma shore wao kuja nao akini wa hard. Sima shore wao kuja nao manze they cannot. I don't mean to be reckless. One for the money, two I do it for the empress. Yeah, and I don't mean to be reckless. One ako agi tu nyuma kuna vitu za ni impress. Interest za kuinvest. Na kupanda mbegu manze ni kisha za ma inches. Mtaani yani wana nita pinches. Na gora so zao yani zinabaki finje. Yes so you know, yeah you messing with the illest. Chiza na flow yibado muko kwa ceiling. Shika madonyi muna shika ma feelings. Mi narani show iwezi rani wana nyinyi.
Yeah.
Kokibanki tumekafunga na tu kakondani. That's in bad bro.
Yeah.
Kokibanki.
Yeah. They call me highness. Let me say Babadogo's finest. I got this ass, I got this ass.
Oh,
yeah. I say, send me the girl them killer. Hot like steamer. Wakini on and the ule girlfriend stealer. Cause me hit them in a take him feed in a. I say, them can't leave me, me rolling a abima. Say the girl them killer. Hot like steamer. Wakini on and the ule girlfriend stealer. Cause me hit them in a take him feed in a. I say, them can't leave me, me rolling a abima. Hey, I'm the bomb. My nigga mindo done. Me need a remix to na Don Corleone. Yo, Louis V, Versace in the cologne. I done this too long. Many feeling in a bow. Ati, sezi bisha na mafala wanado. Jumi zangu, nyuzi bebanga nando. I say, iwe slim ama korobora ndom. Kwa kovu mindo Jesus, sa wengine ni kondo. Yeah, and that the reason they be hating me lately. Cause I be on top, ala dead be lazy. Yeah, kwa flow, yangu mazejo ya kitegi. Na kwa ingize ntepe kwa himse kimi hesi. Your girl she follow me, she wanna borrow me. Hiyo kitu ni mebeba ngani ya longi. The way she look at me, and you know who I be. F-I-S-I-F-I-S-I. Gang them killer, hot like steamer. Wakini on and the ule girlfriend stealer. Cause me hit them in a, take him feed in a. I say, them can't leave me, me roll in a abima. Say the girl them killer, hot like steamer. Wakini on and the ule girlfriend stealer. Cause me hit them in a, take him feed in a. I say, them can't leave me, me roll in a abima. I'm Nakuwaga ready ka dem run man PG. Achi sunga juwa highness missi naga speed. Yo, madem mwangu wanga miji miji. Sipendi vitu slima vitu biggi biggi. Yo, stole vera machura manze sipendi. Nasaka shimo ineza nitole ama baby. Na mita animi husa kwa na mafedi. Hindo wizo nilifanya sigo kangi pedi. Ange uswako anapenda kalogo. Si mpele kikeja na mpele kalojo. Ase inayad mi huteza ngalojo. Mini morio wa church sezi choma ka photo. Ati wanashindo how I do it Promoters ni ma DM toka juzi juzi Baba dogo to the world you so juzi juzi Noneza nita messiah jibu dangu ni fundi se Je ah they call me highness Ni baba dogo I'll see you
I'll see you
Who's that? We say that Vito Kingpin Sikia hii We say that Kwa industry Mido kinara Na izo do Na zikwara Awa mafala ni mapank wanalala Na izo mithari zao hazina mana Vito kempi na kam kam Niki grow Pende msipende vipi dimta ni dimta Ani baba dogo Mindo bigi Sijitishira yesha nisa nikwa inki Nipate baba dogo nimekali ya kiti Na mashore wana ni papa safiti Hivo ndo mi uwanza na hivo ndo mi umada Tuna anza mada kuandika book of mada Hii ni ya wale wote wame mato makarao Wano room kwa crime wana kumitu mada Cheza safe kama we ni mbata Ni wangapi tumono badna life wame hata Futi sida jina mchanga apu kawapata Sunset, sunrise, alikuwa mchanga Angekuwa old, angejipanga No existing, ameaga Chance yake kushika world another man Ame rule, alikuwa rich Wakati alikuwa thief Now he's dead, ata nyumba ni vaka
Shore lenda na kila kitu, adiwara
Message ni meneza ndo na mfunga ibada Simindo bigi, yani mbada Kau nijui basi, vota ibada A kingpin, niite Vito King Mindo boss cooler